She loved me. She say no better than me. She say no one like me. Kwa Kiswahili hakuna kama mimi. She loves me. She say wengine aoni. She say all eyes on me. Napata rasha mani. Ay, ay, ay. Makalio yanalia mwata maskini mepata wanatapatapa wabaye. Ufunguo umepata kitasa kwa sasa na waka utasema nimefungwa mata. Baby, pressure, mweza kwa bibi. Haya, umeniweza baby kwa mapenzi. Mwaya, ah, I want to marry you. Nikufungie uishi kwangu tu. Ah, be the one for you. Uwe mama wa watoto wangu tu. You are my apple, my banana. Tuka enjoy, papa kabana. Imenishika, imenibana. Baby, tamu, tamu sana. She's mine, she looks so fine. My baby, she looks so fine, baby. She's mine,
she's mine.
She loves me so right.
She loves me so right, oh.
That you never leave my side for the temptations of this world.
Of this world.
Of this world. You lock my way. Many ways I kill and sin, baby. I like your body.
Your body, your body, your body.
Me kwako pububu sisemi. Nimekuwa mnyonge nimeacha utemi. Umeniziba pumzi sihemi. Umenikamata umenificha mimi. Kitoga utamkunoga. Vimaji maji vya moto nataka kuoga. Ukikoboa na mimi nasaga. Na ulivyo mama kijacho nitaitwa baba soon. Ah, I want to marry you. Nikufungie uishi kwangu tu. Ah, be the one for you. Uwe mama wa watoto wa.